kasana wewe binti, siwezi ishi bila wewe sweetie. Maisha yangu na kuita rafiki, rafiki, rafiki. Sasa nasema mile tupatane kama tomateri, nimekupa jina yuma sheri. Kumbi mai akawo, baby 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 akawo.
Baby, 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 I can't walk.